Jeremiah 44 verse 1. Izwi lafika kuJeremiya ngabaJuda bonke ababehlala ezweni laseGibhithe, ababehlala eMigidoli naseThakipanesi naseNofi nasezweni lasePatirosi lathi. Verse 2. Usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, nikubonile konke kubi engikwehlisele phezu kweJerusalema naphezu kwayo yonke imizi yakwaJuda. Bhekani namuhla incithakalo akakho ohlala kuyo. Verse 3. Ngenxa yobubi babo ababenzileyo ukuba bangicunule, behamba beshisa impepho, bekhonza abanye onkulunkulu abangabazanga bona, nani nawoyihlo. Verse 4. Kepha ngathuma kini zonke inceku zami abaprofethi, ngizithuma njalo njalo ngathi, maningezi lento enengekayo engiyizondayo. Verse 5. Kepha balalelanga, ababekanga izindlebe zabo ukuba babuye bubini babo bangashiseli abanye onkulunkulu impepho. Verse 6. Kwase kuthululwa ukufutheka kwami nentukuthelo yami, kwavutha imizini yakwaJuda nasezidaladini zaseJerusalema, kwaba incithakalo nokuchitheka njenganamuhla. Verse 7. Manje usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, nenzelani lokhu okubi okukhulu kuyo imphefumulo yenu, ninqume kini abesilisa nabesifazane, izingane nabancelayo phakathi kukaJuda, nize ningashiyelwa nsali. Verse 8. Ngokungicunula ngemsebenzi yezandla zenu, nishisela abanye onkulunkulu impepho ezweni laseGibhithe, lapho niyile khona ukugobgobala ukuba ninqunywe nibe isiqalekiso nehlazo phakathi kwezizwe zonke zomhlaba na. Verse 9. Nikhohlwe yini ububi bukayihlo nobubi bamakhosi akwaJuda, nobubi bamakhosikazi awo, nobubi benu, nobubi bawomkeni ababenza ezweni lakwaJuda nasezidaladini zaseJerusalema na. Verse 10. Abazithobanga kuze kube namuhla, abesabanga, abahambanga ngomthetho wami nangezimiso zami engikubeke phambi kwenu naphambi kwawoyihlo. Verse 11. Ngalokho usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bheka ngiyakubhekisa ubuso bami kini, kube kubi kunqunywe uJuda wonke. Verse 12. Ngiyakuthatha insali yakwaJuda ebhekise ubuso bayo ukuba ingene ezweni laseGibhithe ukuba igogobale khona baphele bonke, bawe ezweni laseGibhithe baphele ngenkemba nangendlala, abakhulu nabancane bafe ngenkemba nangendlala, babe yisithuko nesimangaliso nesiqalekiso nehlazo. Verse 13. Ngiyakubajezisa abahlala ezweni laseGibhithe, njengalokho ngilijezisile iJerusalema ngenkemba nangendlala nangesifo. Verse 14. Kungaphunyuki kungasali muntu entsaleni yakwaJuda eye ezweni laseGibhithe ukuba igogobale khona ukubuyela ezweni lakaJuda, efisa ukubuyela kulo ukuba ihlale khona, ngokuba akuyukubuya muntu abaphunyukileyo bodwa. Verse 15. Ayesephendula uJeremiya wonke amadoda ayekwazi ukuthi omkawo bashisela abanye onkulunkulu imphepho, nabo bonke abesifazane ababemkhona, ibandla elikhulu, bonke abantu ababehlala ezweni laseGibhithe ePatirosi bathi. Verse 16. Izwi olikhulume kithi egameni likaJehova asiyukulilalela. Verse 17. Kepha siyakwenza nokwenza wonke amazwi aphumile emlonyeni yethu, sishisele inkosikazi yezulu impepho, siyithululele iminikelo yokuphuzwa njengalokho senzile, thina nawobaba namakhosi ethu nezikhulu zethu emizini yakwaJuda nasezidaladini zaseJerusalem. Ngokuba sasisuthi isinkwa sahlala kahle, asabona okubi. Verse 18. Kepha selokhu sayeka ukushisela inkosikazi yezulu impepho nokuyithululela iminikelo yokuphuza siswele konke siqedwa ngenkemba nangendlala. Verse 19. Lapho sesishisela inkosikazi yezulu impepho siyithululele iminikelo yokuphuzwa siyenzele amaqebelengwane anesithombe sayo siyithululele iminikelo yokuphuzwa ngaphandle kwamadoda ethu na. Verse 20. UJeremiya washo kubantu bonke kwabesilisa nakwabesifazane kubo bonke abantu abamphendule kanjalo wathi. Verse 21. Impepho enayishisa emizini yakwaJuda nasezidaladini zaseJerusalema nina nawoyihlo namakhosi enu nezikhulu zenu nabantu bezwe uJehova akayikhumbulanga ayingenanga enhlizweni yakhe na. Verse 22. UJehova wangesenakuthwala okubi kwemisebenzi yenu nezinengiso zenu enizenzileyo ngalokho izwe lakini seliyincithakalo nesimangaliso nesiqalekiso kungekho owakhile kulo njenganamuhla. Verse 23. Ngokuba niyishisile impepho nangokuba nonile kuJehova ningalilalelanga ezwi kaJehova ningahambanga ngomthetho wakhe nangezimiso zakhe nangobufakazi bakhe ngalokho le ngozi ihlangabezene nani njenganamuhla. Verse 24. UJeremiya wathi futhi kubantu bonke nakubo bonke abesifazane, izwani izwi kaJehova nina nonke bakwaJuda enisezweni laseGibhithe. Verse 25. Usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, nina nawomkenu nikhulumile ngemlomo yenu, nakugcwalisa ngezandla zenu nathi siyakugcwalisa nokugcwalisa izithembiso zethu esizenzileyo zokushisela inkosikazi yezulu impepho nokuyithululela iminikelo yokuphuzwa. Qinisani nokuqinisa izithembiso zenu, nigcwalise nokugcwalisa izithembiso zenu. Verse 26. Ngalokho izwani izwi kaJehova nanonke bakwaJuda enihlala ezweni laseGibhithe. Bekani ngifungile igama lami elikhulu, usho uJehova, ukuthi igama lami alisayukubizwa mlomo wamuntu wakwaJuda ezweni lonke laseGibhithe ukuthi kuphila kukaJehova. Verse 27. Bheka, ngiyabalinda kube kubi, kungabi kuhle. Bonke abantu bakwaJuda abasezweni laseGibhithe bayakuphela ngenkemba nangendlala baze baqedwe. Verse 28. Abaphunyuka enkembeni bayakubuya ezweni laseGibhithe babuyele ezweni lakaJuda bengaba ingcosana ngumumo. Yonke insalo yakwaJuda eyezweni laseGibhithe ukuba igogobale khona iyakwazi ukuthi yiliphi izwe liyakuma elam noma elabo. Verse 29. Lesi siyakuba isibonakaliso kini, usho uJehova, ukuthi ngiyakunijezisa kule ndawo ukuba nazi ukuthi amazwi ami ayakuma amelane nani kube kubi. Verse 30. Usho kanje uJehova uthi, bhekani, ngiyakunikela uFaro uHofira inkosi yaseGibhithe esandleni sezitha zakhe, nasesandleni sabafuna ukuphila kwakhe, njengalokho nganikela uSedekiya inkosi yakwaJuda esandleni sikaNebukadinesari inkosi yaseBhabheli isitha sakhe esasifuna ukuphila kwakhe.